Paradise Music, baby.
Flag, I got the recipe.
Kwanza na fura. Nitaimba na kucheza. Na kucheza. Washa mishuma. Weka keki juu ya meza. Ila usinicheke, nimekuletea zawadi kidogo ulichobarikiwa. Aki mwana mkwepe, ajana dumu la maji, asijeka kumwagia. Ana kapicha kako nitaka post, poso kupenda itawa cost. Leo siku yako nishajikoki, tuko rafiki zako tunasema happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Posta.